DaChimSafi.com. Run!
Be vibe, be vibe.
I wanna run the world.
Wanna walk it. Now I bend, I wanna walk it. Wanna walk it. Nina bend, I wanna walk it. Wanna walk it. Die on my show, wanna walk it.
Mungu mtaalamu kuwaumba hawa, kawajaza mautamu, kawapa na pawa. Kweli Mungu mtaalamu kuwaumba hawa.
Sire zingenoga vipi kama kungekosa mkeka? Hata pesa tuzinge tafuta, nambie nani angebeti? Ndio maana tukizipata tunawapata kama wajaomba. Nikiona napiga mwanamke walahi sikwachi, lazima takugonga.
Ndio maana tukizipata tunawapata kama wajaomba. Nikiona napiga mwanamke walahi sikwachi, lazima takugonga.
Uuma no cry.
La vida loca.
La vida loca.
Uuma no cry.
La vida loca.
La vida loca.
Wanna walk it. Now I bend, I wanna walk it. Wanna walk it. Need a bend, I wanna walk it. Wanna walk it. Die on my shower.
Bazinge kuwa hakuna, tunge kuwa wapweke sana. Hata kuoga tunge uchuna, hela zisinge kwa namana.
Ndio maana tukizipata tunawapata kama wajaomba. Nikiona napiga mwanamke walahi sikwachi, lazima takugonga.
Ndio maana tukizipata tunawapata kama wajaomba. Nikiona napiga mwanamke walahi sikwachi, lazima takugonga.
Uuma no cry.
La vida loca.
No woman no cry.
La vida loca.
Wanna walk it. Now I bend, I wanna walk it. Wanna walk it. Need a bend, I wanna walk it. Wanna walk it. Die on my shower, wanna walk it.
Mix killer.